really love like this. I never thought there'd come a day when you fall in love like this.
Baby, I never thought there'd come a day when you fall in love like this. I never thought there'd come a day when you fall in love like this.
Kamufungwa na mubembeleza. Umepapenza itambui hata wenye bunduki. Inapepeta tu kama risasi.
Mapenzi yanatiririka mwilini mwangu. Mapenzi ni ya wawili. Nimalize nibaki kiwiliwili.
Nime fall in love. Nime fall in love. Fall in love. Nime fall in love.
Akisha kuwa inabidi ya ondoke kwa mumama na mumama.
Oh baby, nah.